VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3, ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.com. Ikaze mu kiganiro muri Sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze nshuti mwese muduteza amatwi aho muri hirya no hino ku isi, yaba kuri radio cyangwa se no ku mbuga za internet. Indirimbo nka Paradizo y'umuhanzikazi Priscilla w'umunyarwanda yakoze afatanyije na Meddy yaciye agahigo mu Rwanda ko kurebwa n'abarenga miliyoni mu gihe gito imaze isohotse. Uyu munsi muri studio yacu kuri telefoni kuva i San Francisco muri leta ya California turi kumwe n'umuhanzikazi umuratwa Priscilla uzwi mu buhanzi nka Princess Priscilla. Ikaze mu kiganiro muri Sanga aho muri California, ndabizi ko bikiri kare Priscilla.
Urakoze cyane Edinda, tuje mwese nawe kutwumva. Icyumweru cyiza.
Icyumweru cyiza nawe, kandi twizere ko abakunzi bawe bagutegereje kuri telefoni kugira ngo ube wasubiza bimwe mu bibazo bashobora kuba bafite. Ariko mbere yuko dutangira, reka tubanze tubumvishe iyi ndirimbo.
Nzuru kundo ruruta byose wishira nuhibesha
nono kusasa yeah nzahora ngukunda yeah
ngaruka nyuma yeah tambuka. Mudendezo tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata.
Iyo ni indirimbo nka Paradizo y'umuhanzikazi Priscilla yakoranye na mugenzi w'umunyarwanda Meddy. Iyi ndirimbo ikaba yaciye agahigo mu Rwanda ko kurebwa n'abantu barenga miliyoni mu gihe gito imaze isohowe. Priscilla, mbere na mbere felicitation kuri iyo ntambwe wateye.
Murakoze cyane.
Bivuze iki kuri wowe?
Bivuze kuri njyewe ni ikintu gikomeye cyane. Nta gushyira mu magambo nk'uko bikwiye. Ntako bisa gukora ikintu akazi kawe nyine ugakunze ugashize umutima wose kakambo umusaruro wako ukarenga ibyo wibazaga cyangwa se ibyo you're expecting aga kuri yo. So mu by'ukuri kuri njyewe ni intambwe ikomeye, ni achievement ikomeye kuri njyewe, narabyishimiye cyane.
Iyi ni nayo ndirimbo yawe ya mbere irebwe cyane kurusha izindi?
Nibyo.
Hanyuma se hari abantu benshi bakunze kwibaza ubundi kugira ngo indirimbo yawe irebwe n'abantu benshi hari abajya bavuga ngo hari n'igihe ushobora kubyungukiramo cyane cyane YouTube ikagira icyo ikugenera ibyo bintu niko bimeze
Iki kimwe nicyo YouTube ifite ukuntu gushyira umuhanzi bikurikije nyine abavyozi abantu barigiye icyo gihangano cyawe gusa nkatwe miliyoni kuri twe ni nyinshi kandi kuko ariko ngo amafaranga ntabwo aba ari menshi nk'uko abantu babitekereza gusa twe kuri iki gice icyangombwa ni uko ibihangano byacu biba byakunzwe n'abakunzi bacu bakanabyitabira kubireba icyo ni cyo cyangombwa
ni iki wabwira abo bakunzi bawe barenga miliyoni bamaze kureba iyo ndirimbo ya
ndabashimira cyane vraiment bitagira urungano ndabashimira cyane ku kuntu bakomeje kumushyigikira kugeza n'isaha kubona nkora igihangano bakakitabirwa bakakishimira mu buryo bugaragara nk'ubwo ngubwo ndabashimira nta kindi ni ugukomeza kubasaba kumushyigikira no kuntenga mu bitugu kugira ngo nkomeze nkore ibintu bibagera kandi biri ku rwego rwiza
Hanyuma se ibyo aribyo byose iyi ntambwe wagezeho ni intambwe ishimishije cyane ariko nanone hari n'amasomo uyikuramo kugira ngo n'ubutaha indirimbo zawe zijye zirebwa n'abantu barenze abarebye iyi ngiyi nk'isomo wakuyemo ni irihe Priscilla
isomo ryo mfite njyewe ni ugukora indirimbo rero umuntu yitondeye mu rwego rw'amashusho no mu rwego rw'imiririmbire umuntu nkafata umwanya nkakora ibihangano binogeye amatwi binogeye ijisho nacyo nakoze kuri ino ndirimbo ni indirimbo yatugoyeho yadufashe umwanya utari muto icyo kintu rero twibanzeho kikaba ari cyo cyatumye
Ni iki wavuga ku bufatanye wagiranye na mugenzi wawe Medi ese kuba warayikoranye na Medi nabyo hari icyo bishobora kuba byarongereye kugira ngo irebwe n'abantu benshi cyane
Medi ni umuhanzi dufite w'icyitegererezo navuga mu Rwanda ufite vraiment potential irenze icyo abantu batekereza gusa indirimbo ubwayo yo ni igihangano cyiza no kuba ari Medine nayo ntibyongeraho ikintu of course kuba ari nk'umuhanzi ukunzwe cyane kandi ushoboye ariko igihangano ubwacyo cyari perfect uko navuga indirimbo ni nziza video ni nziza kandi burya iyo abantu babiri bahuye nyine abaha abakristo babiri bashoboye bahuye nta kabuza havamo ikintu gikomeye
ubutumwa ese bukubiye muri iyo ndirimbo ni nk'ubuhe Priscilla
ubutumwa bukubiyemo nta bundi ni urukundo abo turirimba twese donc gukunda umuntu bya bindi bitari bizira uburyarya biri positif kugeza ahantu uri nko muri nka paradizo twaririmbaga nyine ibintu bibaho iyo feeling rero abayumva abayifite niyo twaririmbaga muri make
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikana ku mirongo ya FM mu Burundi no mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Edi Rwema ikiganiro ni muri sanga uyu munsi umutumirwa wacu ni umuhanzi kazi Priscilla w'umunyarwanda uherutse gukora gahigo mu Rwanda ubwo indirimbo ye yarebwaga n'abantu barenga miliyoni mu gihe gito cyane imaze isohowe kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi reka dufate Anthony mwiriwe neza
mwiriweho muraho muri Amerika
turaho neza wowe uri hehe
yewe ndi mu Rwanda aho bita mu karere ka Rubavu ku Gisenyi
murakomeye ku Gisenyi
aho ni ivumbi ryinshi izuba rimeze nabi naho muri Amerika niko bimeze
twebwe akavumbi ntago ari kenshi cyane ikibazo cyawe
twishimiye cyane twishimiye cyane kwa mwaduhaye umwanya mu kiganiro muri sanga ni kiganiro cyiza cyane tukaba twishimiye cyane ubutumirwa mbanje gusuza Prince yo San Francisco muraho
Priscilla Lumba Priscilla baragusuhuza
muraho murakomeye amakuru yanyu
uraho turakomeye cyane turacyenjoyinga ukuntu indirimbo yawe yabashije kugeza abantu miliyoni kuri YouTube kandi natwe twabigizemo uruhare mu kugira ngo igere kuri iyo level imaze kugeraho kandi turishimira ku level umaze kugeraho ariko nkaba mfite akabazo uko nababaza
yego
aho ngaho muri Amerika dukurikije ukiba hano mu Rwanda umuntu akurikiranye umuziki wawe guturuka kera muri za 2009-2010 gutyo utari wagenda muziki yawe na muziki ufite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragaragara ko harimo difference ifatika niki ubona muri Amerika industry yawe byagufashije kuba wagera kuri level mbese ugatera n'intambwe kugeza ku muhanzi wa mbere ugeje miliyoni kuri YouTube.
Nta kindi navuga ko gusa ari imikurire donc mu buryo buri personnel mu buryo bw'imiririmbire. Kumva indirimbo nakoraga muri 2009 n'izo nkuru ubu ngubu ziratandukanye mu buryo bw'imiririmbire. Navuga ko ari imikurire donc mu buryo bwo imirimbe n'uburyo buri personnel nicyo navuga vraiment n'iryo tandukaniro
Anthony turagushimiye cyane keretse niba hari ikindi kibazo ufite
ikibazo kimwe n'igitekerezo nkaba nkahita ndangiza kandi ni bigufi ikindi kibazo namubaza ese Priscilla biragaragara yuko muri aka karere umaze gufatisha kabisa muri aka karere umaze kubaka izina haba mu Rwanda ho izina amaze kurifata mu Burundi baragucuranga Kenya ku ma TV aho ngerageza kubona bagukina Uganda naho nuvugwa ese niki umuntu amaze kugira muri industry ya mbere kuri Isarurema industry ya Amerika niki ugiye gukora ngo none tukubone uri on shine uri gukorana nabo bastari baraho ngaho muri Amerika se waba waratangiye kugira contact nabo ubu ngaho ba Chris Brown dukeneye kubonana nabo ba niyo n'abandi
hanyuma tanga n'igitekerezo cyawe hanyuma turangize dufite abandi kuri telefone Anton
ikindi igitekerezo mfite nuko iradio yanyu mbese nyine ningiye kujya iruhande rw'ikiganiro gato iradio yanyu hano mu karere hano mu majyaruguru u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo tubakurikira neza ntabwo tubumva mbese natwe ni ukuba tubafatishije tutumbutse ariko ntabwo tubumva
Anthony icyo kibazo abantu benshi bamaze kukitugezaho turimo turagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo mujye mutwumva hari iminara yacu barimo kubaka aho ngaho hirya mu mujyi wa Goma biramutse bitunganye neza ndibaza ko icyo kibazo kizaba gikemutse
murakoze mubikoze imani bahereza umugisha kabisa
urakoze cyane Anthony reka dufate na Emi mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
de Kigali
ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
ndabanza gushimira ijwi rya Amerika ryo ryadutumiriye Priscilla na Priscilla mushimira amubwira ngo akomereza aho ku bihangano bye turabikunda cyane mu Rwanda ngero mfite
ibirakoze cyane
ndagira mubaze ndamaze igihe kinini cyane bavuye inaha iwacu mu Rwanda tugenda twumva ibihuha ngo bazagaruka bakavuga nk'ukwezi ngo bazaza gukora bakavamo nk'ukwezi ngo wenda ukwezi kuntuku bazaza gukorera ibitaramo mu Rwanda ngo baze badusure ukwezi kukagera bitariki bikarangira tutababonye Hana kila umubaze atubwire byibuze abari gupanga byibuze kuzaza mu Rwanda. We n'abasaza be abo ba Medi n'aba DPN. Akandi kabazo. Kandi kabazo nagira umubaze abwire abakunzi b'ijwi rya Amerika indirimbo akunda.
Urakoze Emi Mukanya Priscilla aragusubiza. Reka dufate na Leonce. Leonce mwiriwe neza. Uri hehe Leonce?
Nibujumbura pe amakuru yanyu.
Na mahoro.
Ndamukirizo umutumire ndashaka no kumwumva kazwi gatuvugane nawe.
Priscilla uyu mukunzi arifuza kuvugana nawe gato.
Mukome makuru yanyu.
Na turashima vyintega kiba makuru yawe se.
Nimeza na turashima Imana.
Dore ndumvuti ubwenge urunkerebutsi. Nje ndashaka kwama nabona indirimbo zawe sinzi ko wampura ubuga rwawe ukazohereza uzohereza.
Ngo indirimbo zanje ubundi ndi gukora uko nshoboye kugira ngo uko zakabaye zose nshire umwe wese hariho wese ku isi yabasha kuzibona mu buryo bworoshye. Nzapanga mu minsi iri imbere ko zahageze zose maze kuzishyiraho nazi nabitunganyije neza muri ino minsi.
Dore nifuza kuba mu ba mbere cyangwa mu ba kabiri kubona indirimbo zawe pe, kuko abantu benshi barazikunda cyane naje ntabwo nareka kuzikundaga.
Urakoze Leonce.
Arikoze reka ndamutera intege.
Ego
ndamutera intege nk'umwigeme cyangwa nk'umupasoni yoba ari mu bantu baciye ubwenge bakora ibintu nk'ibyo bivya bose. Ndamutera intege akomere kabisa, turamufashe mu mugongo n'ahatacyo twamufasha. Turi kumwe nawe, turamuteye intege. Murakoze cyane.
Urakoze Leonce. Priscilla, hari ikibazo cya Anthony yarabaje niba uteganya kugira ubufatanye na bamwe mu bahanzi bakomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Emi nawe ndibaza ko yavuze ku kijyanye n'igihe muteganya kuzajya gukorera ibitaramo mu Rwanda.
Nahera kuri icyo ngicyo cy'ubufatanye. Yambajije ngo ninteganya gukora kugira ngo nkomeze donc ngire imbaraga mu byo nkora. Nta kindi ni ugukora cyane vraiment ibihangano byinshi byinshi cyane nteganya gusohora mbonzi no gukora kuri album yanjye ya mbere. Nicyo ni ugukora cyane gushyira imbaraga muri karite y'ibintu nkora, kuko niyo izafungura imiryango donc mpuzamahanga kugira ngo umuziki wacu ugere nawo ku rwego mpuzamahanga kandi rushimishije. Naho kuba nakorana n'abandi bahanzi cyane cyane abinaha aho ngabo yavuze okazi niyipresenta ntabwo nzayitisha yaba ari ikintu cyiza cyane. Naho ibitaramo mu Rwanda, ndavuga ku giti cyanjye wenda na bagenzi banjye, navuga ko ari twese dushaka ni icyifuzo njyewe cyanjye mfite vraiment, kandi nzi ko igihe nikigera nzataha mu Rwanda iwacu nkakora ibitaramo bitandukanye nkataramana n'abakunzi banjye. Ntabwo ariko mu by'ukuri nzi ngo isaha ni cyangwa igihe ni iki, ariko nkaba nzi ko bizaba umunsi umwe kandi tuzabitangaza vraiment.
Urakoze Priscilla. Hari n'undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook yitwa Munyentwari Gerald, yagize ati mumbarize uwo muhanzi kazi muti kuki abahanzi benshi iyo bateye imbere mu buhanzi bihutira kuva mu bihugu byabo na cyane cyane aha mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ngo mubona ako karere kazatera gute imbere muri muzika? Wasubiza Gerald?
Icyo cyo njye siko nkibona, kuko ntabwo intego mu by'ukuri aba ari iyo kwihutira kuva mu gihugu, kuko amaherezo naho umuntu aba yaragiye turacyaririmba indirimbo zo mu mujyi wacu zo mu rurimi rwacu zo mu Kinyarwanda. Dushishikajwe no guteza umuziki wacu imbere, tukaba twanawumvikanisha ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo rero intego burya ari iyo kuva mu gihugu ngo tugende, ahubwo ni ni gahunda nyinshi zazajyanye umuntu nkanjye najyanye no kwiga ndumva atari ikintu kibi ariko muziki nkaba nkibukora nkaba nkora umuziki w'umukinyarwanda nkaba ndi umunyarwanda kazi ya kandi nkaba nshishikajwe no kuba umuziki wacu wamenyekana ku rwego mpuzamahanga.
Urakoze Priscilla kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean-Marie. Jean-Marie mwiriwe neza?
Era neza ndabumva.
Uri he Jean-Marie?
Mboje ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ahubwo ni mbo banga ndamufite umutumire.
Arakumva Priscilla?
Nashyira cyane na umutera intege akomere ku ibanga. Sibo hariho benshi babyifuza ariko byabananiye gushikako. Wembe na umushimira ko yitwararika n'abana yatwitwarike kumbure n'abandi bigeme nk'ayo bazona ko nabo amajyambere yabashize nabo bakoreho bacu ubwenge.
Urakoze Jean-Marie. Reka dufate na Benjamin. Benjamin mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi, mu manuko bw'u Burundi mu ntara ya Burundi ku musozi wa Mahonda.
Mahonda ni amahoro?
Na mahoro cyane, na mahoro namwe.
Natwe turi aho tumeze neza.
Muragize neza. Mugana nshaka kuvugana n'uwo muririmbyi kazi nanjye.
Harakumva.
Nagomba ndakumenyesha ko indirimbo zacu ino i Burundi cyane cyane no mu Burundi zidushyikira kandi zitunezereza.
Ndazishimiye cyane, murakoze cyane.
Nagomba ndakubaza akabazo gatoya.
Yego ndakumva.
Mwoba mutegekanije ikina cyane cyane guteza imbere aka karere kacu ko muri Eastern African Community na cyane cyane mu Burundi mu Rwanda ubwo muguzamaremesha ibiteramino cyane mugahindura kuzamuraguma iyo muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu.
Urakoze Benjamin Mukanya. Priscilla aragusubiza. Reka dufate na Guillaume. Guillaume mwiriwe? Ikibazo cyawe?
Niba ndamukije umutumire ko tumukunda cyane rwose.
Arakumva.
Koze cyane. Ndi mu Kirundo.
Kibazo?
Gusa oya ni nyine na ubwo nashaka namubwire gusa umwigeme. Kubera akomeze ku ibanga yacuranyije ko Imana yaramuturanije mu bandi bigeme bo ngaho nyine mu Rwanda. Ku ndirimbo ziwe zishizanye rwose zirakuti neza ngaha mu Kirundi tukazumvika cyane cyane no mu gihugu cyose cy'u Burundi ahubwo navuga ati ubwo yuko mwamwere ku isi rya Amerika mwafata bati nyakabazo mu Rwanda bibarye hagati nka mwebwe ariko mwafata n'igihe nyine mukavuga ati reka ducuranye indirimbo ziwe zose igihe kiba kiravuga cyokunda.
Ntago indirimbo zose twazibonera umwanya kugira ngo tuzicurange zose icyarimwe, ariko iyo tubonye umwanya tunyuzaho tugacuranga indirimbo z'abahanzi cyane cyane abo mu karere kacu.
Yego ntacyo cyane cyane nk'iziwe zose hakagira n'ikiganiro kiro gusa gitakariziwe gusa mukubitinye kisiwe kuko turamukunda cyane rwose kandi ahubwo ngiye nifuza nk'uko yoza ngo guteramisha nyine mu Kirundo we yaziye ukunda kuri we.
Priscilla wasubiza?
Ntabwo numvise ikibazo neza, pardon.
Ngo mushobora kuzateganya ukuntu mwazajya kubataramira aho atuye mu Kirundo?
Mu kwipe ntabwo twagira mu karere ngo nitugire i Burundi. Burundi ni iwacu naho, so ya tuzahagira rwose nta kibazo.
Urakoze Guillaume. Priscilla, wenda dusimbutse gato kuri iyi ntambwe wamaze gutera ibyo aribyo byose, ushobora kuba ufite imishinga itandukanye mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe. Ese nk'imishinga ya vuba ufite ni nk'iyihe Priscilla?
Yego, mfite indirimbo nshya izasohoka muri kino cyumweru tugiye gutangira, ikaba ari indirimbo yitwa Warandemewe. Ikaba yarakozwe na producer Electric wa hano muri Amerika. Ikaba muri kino cyumweru kiri kuza, nkaba na video yayo ndi kuyitunganya ku buryo nayo izahita isohoka mu gihe kitarambiranye.
Ni ukuvuga ko mu cyumweru gitaha iyo ndirimbo uzayishyira hanze?
Yes, mu cyumweru gitaha, yego, nibwo iri busohoke. Indi audio yayo na video yayo nkaba ndi kwikoraho nayo ikazahita isohoka.
Niba atari ibanga, iyo ndirimbo icuranditse mu buhe buryo? Ni watubwira muri makeya?
Mbona avuga ko ari body R&B itwa warandemewe ariko ikaba ari R&B bo ijya kumera nka pop ukuntu so narabikira abantu kuzayumva no kandi izabashimisha ndabizi.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, umutumirwa wacu uyu munsi ni Princess Priscilla, aho tuganira cyane ku ntambwe aherutse gutera indirimbo ye nka Paradizo ikaba yaragejeje abakunzi cyangwa se yararebwe n'abantu barenze miliyoni. Kuri telefoni turi kumwe na Hakizimana. Hakizimana, mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Ni mpunzi iri ngaha mu karere ka Kiyaga Bigari.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane nagiye mbanze nshimire uwo mutumire ku ntambwe ageze ko anamusaba ko yotera imbere wewe kubera abona afite n'aho azivugiriza abandi bari bintu nk'abo mu Burundi arabona ko bitaboroheye ba uhirahiruka aririmba indirimbo udafunzwe wicwa ibintu bitagaragara ahandi hose. Nkanamusaba ko nk'abaririmbyi mboja hamwe bagahanira ubwigenge bwabo n'ubuhanzi bwabo nyine ku byo bakora bagafatana mu nda muri Afurika kugira baretuza abumvise aho wundi yatoseje bakafatana mu nda mu buryo bwose ari ukubaburanira ari ukuzibiki mugabo bakagumana akarangamutima k'umwuga wabo ariko bakabikora bari hamwe. Ikindi nacyo namubaza nk'abaririmbyi bo mu Burundi benshi barataye baromoka barahunga kubera barembejwe no kuronderwa no kwicwa n'ubutegetsi buhari bariko baba bafashe iki nk'abaririmbyi bagenzi babo? Murakoze.
Urakoze. Priscilla, hari icyo wasubiza kuri ibyo bibazo bya Hakizimana, ariko hari n'ikindi kintu avuze uburyo mwafatana nk'abahanzi kugira ngo mutezanye imbere. Hanyuma nanone hari n'ikindi kibazo gikunze kugaragara cyane kijyanye no kurinda cyangwa se amategeko agenga ibihangano bya copyright.
Yego. Icyo cya kabiri ntabwo nyumvise neza, pardon.
Icya kabiri ngira ngo yavugaga uburyo mwagira urunana hagati yanyu abahanzi mugatezanya imbere.
So icyo ni ikintu cyiza, ni ikintu njyewe nshyigikira ku giti cyanjye. Nkaba ntekereza ko gushyigikirana twakorana abahanzi b'Urundi n'abavandimwe bacu njyewe the open nakorana n'abahanzi bari bo mu Burundi bashoboye kandi barahari benshi. So gushyigikira rero n'ubufatanye hagati yacu kandi numva ari ikintu cyiza vraiment.
Urakoze. Kuri telefoni turi kumwe na Clement. Clement, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri he Clement?
Ndi Muhanga mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ndagira ngo mbere na mbere munsubirize uwo muhanzi Priscilla.
Arakumva.
Igitekerezo cyanjye nagira ngo atubwire ese ni irihe banga barakoresheje mu gihe gito gishoboka kugira ngo abere muhanzi wa mbere ugira indirimbo urebwe cyane kuri YouTube. Ese nyuma yo kuba ari we muhanzi wa mbere n'icyo ateganya gukora kugira ngo yagure umuziki nyarwanda akoresheje nk'indimi z'amahanga?
Urakoze Clement. Priscilla, subiza ibibazo bya Clement.
Ibanga ryo ntaryo ntarindi vraiment uko nshyira imbaraga n'umutima wose mu kazi kanjye mu ndirimbo mu bihangano byanjye. Ibindi byo ni Imana ibitanga, ni ubuntu bw'Imana, ntabwo navuga ngo hari irindi banga mfite yihariye. Ikindi cyane iki
ndibaza ko ahanini icyo uteganya gukora kugira ngo urusheho kugira ngo ibihangano byawe bigaragare cyane.
Bigaragare cyane cyane mu ndimi z'amahanga.
Mu ndimi z'amahanga.
So iki cyambe ikintu nshishikajwe nacyo nshyize imbere ni ugukora izo ndirimbo, ibihangano byinshi bihagije. Iki kintu avuze cyo gutangira kuririmba mu ndirimbo z'amahanga ni ikintu natekerejeho, ni ikintu natangiye. Indirimbo yanjye izakurikira indi warandemewe nayo ikaba yararangiye, izahita isohoka nayo mu gihe gito cyane. Irimbo iravanze iririmbitse mu rurimi rw'Icyongereza n'Ikinyarwanda. So ni gahunda nitabiriye cyane nshaka gutangira kugira ngo umuntu wacu nawo ube wakumva n'abanyamahanga warengiza umbibi ukagira kure kandi kwifuza.
Hari ikindi kibazo ufite Clément?
Na kindi kiri ni ukubashimira cyane, murakoze.
Urakoze cyane Clément. Nawe kuri telefoni kandi turi kumwe nta umuntu twari dufite kuri telefoni ashobora kuba tumubuze. Priscilla, ugereranyije umuziki urimo gukora, ari uwigeze kubikubaza uburyo wakoraga umuziki ukiri mu Rwanda n'uburyo ukora ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese ni ibiki ushobora kuba warakuye muri iki gihugu wavuga ko byakubereye impamvu yo kugira ngo umuziki wawe urusheho gutera imbere?
Muri iki gihugu navuga ko mbona higiye ni kuva kera, ntabwo nabimenye ngeze hano gusa, ariko ni uburyo bakora umuziki wabo mu buryo buri professional, mu buryo bita ku bihangano byabo kandi banareba inyungu byose donc hamwe. So ibyo nta rindi banga namenye ngeze hano, aho nko nabisobanuye umuziki wanjye mbo nakoraga kera n'utandukanye n'ubu kubera o imikurire niko navuga kuko narakuze mu miririmbire no mu buryo muri pevuri personnel, o ibyo nabyo bikaba bigira uruhare mu kuba habaho iryo tandukaniro.
Ese kuba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'akarere aho ufite abakunzi benshi, umuziki wawe urakungukira?
Umuziki mbo ntago kunyungukira ngewe, burya ndeba n'ukundi abantu bavuga nyamukuru, navuga ko utanyungukira nk'uko abantu batabitekereza, ariko icyo ngicyo si cyo nshishikajwe nacyo kano kanya, kandi nzi ko n'ibindi bizaza nk'uko bikwiye, ariko kano kanya ikintu nyamukuru ni uko nageze abakunzi banjye ibihangano binogeye bibanogeye, ibindi byo bizaza uko bikwiye, ariko kano kanya bikaba bitari ku rwego donc twavuga bw'inyungu bugaragara.
Ariko iyo kuba we uza kuba uri mu karere, nibaza ko wakabaye ukungukira kurusha uko bimeze ubu ngo?
Mbonje kino sinazi kwicara ngo gihamye neza, ariko mbo uri navuga ngo ijya buzimu umuhagani ukwiye, sorry, ariko ya ntekereza ko hari kuba harimo difference cyane cyane ko njyewe mba ndi no ndifatanye n'amasomo nabyo, ntabwo mbona umwanya navuga uhagije kugira ngo mbe na inyungu cyane gusa kano ko niko nabivuze, ntabwo ari cyo kinshishikaje cyane, ariko ya bizaza cyangwa ngo nibyo ndimo ni donc icyo kintu cyo gukora ibihangano byiza binogeye abafana banjye.
Akenshi na kenshi abahanzi muririmba cyangwa se mwandika indirimbo mukurikije ibyo mubona muri sosiyete, nk'ubu utari mu Rwanda birakorohera kugira inspiration cyangwa se ikintu gituma cyangwa se utekereza ku ndirimbo runaka wifuza gutangamo ubutumwa?
Yego, ntago nta difference nuko nyine tutari ntari mu Rwanda, ariko ibindi byo nta kibazo, nta kuko ururimi ntaho rujya nkanjye Kinyarwanda n'ururimi rwanjye rwa mbere, so niyo inspiration burya aho biva cyangwa se abo bantu n'ubundi bakwinspira cyangwa se situation ziri ahantu hose, abantu burya baca mu bintu bimwe, abantu bagira amarangamutima amwe, so nta kintu byahinduyeho kuba ntari mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7, muri kumwe nanjye Edi Rwema, kuri telefoni turi kumwe na Thierry, mwiriwe neza? Uri he Thierry? Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye gifite iri amahirwe nari maze igihe kitaza kuba hanze, kandi ngize amahirwe ko ndose uwo ndakibaza mu buryo bwimbitse, ubundi iyo ndi ko ndasoma nyuma y'inyamakuru cyangwa ko ndumviriza iradiyo ndumva abahanzi usanga bafunzwe bagira ko baririmbye politiki cyangwa ugasanga bamwe barahunze igihugu bakanga kumva ibyo baririmbye none abahanzi baba bafite amategeko abagenga cyangwa baba bafite ihuriro bashobora gufatiramo impanuro cyangwa bakungurana ibitekerezo kugira ngo bamenye ibyo bahanga bikabagirira ingaruka mbi cyangwa bidatuma bateshwa ku mwuga ariko barakora kugira ngo bakore mu mwidegembe cyangwa mu bwisanzure batagize imbogamizi y'ibyo baba bihangiye bonyine.
Urakoze Thierry. Priscilla wasubiza icyo kibazo cya Thierry mbere yuko dufata abandi.
Mbo icyo numva navuga kuri ubu bw'icyo kibazo abantu nabo nk'abantu basanzwe ntabwo turi hejuru y'amategeko ibyo uhanga cyangwa se ibiririmba bigomba kuba ari ibintu byubaka abantu bitari ikintu donc ibintu bitari negatifu wenda bifite izindi consequences ariko mu gihe uririmba ibintu byubaka abantu ibintu birimo amahoro n'urukundo numva ari ibyo ariko waririmba wenda ibitandukanye ndumva utari hejuru y'amategeko natwe tubaha amategeko nk'abandi bose.
Urakoze Priscilla. Turi kumwe kandi kuri telefone na Nitunga. Mwiriwe neza.
Mwiriwe Dwema.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo nifite nashaka mbaze uwo muririmbyi Priscilla ati hatewe abarundi turamukunda cyane ku ndirimbo akunda kuririmba nashaka ndamubaza akabazo kamwe hari akajambo avuga ngo umudendezo nashaka nkatwe abarundi adusigure mu kirundi cyiza nyine icyari cyo yoba ashatse kuvuga hari akabazo kagira kabiri nashaka ndamubaze none ari nk'iyo aho hantu ari kuko numvise ko atari mu gihugu cy'u Rwanda aho hantu ari mu mahanga birashobora kumworohera gusohora indirimbo nk'uko yoba anayisohorera mu gihugu cy'amavuko
urakoze Nitunga. Priscilla kora mu nganzo zawe z'ikirundi usobanura umudendezo.
Ntago ibyo birangoye ntago mu kirundi nzi ngo ntago nzi ikirundi ntago nzi ngo nabisobanura gute nabimbaga ni ibyishimo nyine birenze donc umudendezo mu kinyarwanda ni ukumbitekereza ni ibyishimo bibi byinshi hahantu wumva unezerewe uri ahantu hashimishije cyane mu kirundi byangora kuba nasobanura uko icyo bivuze mu kirundi kuko ntabwo nzi ikirundi sinzi niba wafasha indi wowe ikirundi kundusha
ubwo turaza ariko ibyo aribyo byose nk'uko bisobanuye umudendezo n'ibyishimo birenze ndibaza ko ibyo ngibyo bisobanutse kuri uwo mugenzi wacu uhamagaye. Turi kumwe na Viateri kuri telefoni. Wiriwe Viateri?
Wiriwe ndabaramukije.
Uri hehe?
Bujumbura Burundi.
Ikibazo cyawe?
Gabere nuko muramutsa Princess turamukunda cyane. Hanyuma muze kumubwira tugire akapera gato kantuze iyo ndirimbo nyine.
Mubwire arakumva.
Ndamubwiye aze kumbwirira akapera.
Priscilla gerageza nubwo ari mu gitondo cyane aho ngaho San Francisco.
Duza amaso nkananirwa kwifata ng'umutima ugasaba yangwa
ikindi ninuze mesaje ashobora guha ibihugu biri mu ngorane muri ino minsi naharirimba indirimbo ziri ntuze ziri romantiki ibintu by'uruhu by'amapesa nk'urukundo mesaje ashobora guha ibihugu ibi bya cyane cyane abaturage cyangwa abanyepolitike Sudani cyangwa Uburundi cyangwa ibindi bihugu biri mu ngorane kuri ntuze kuri muri
mu bibazo
ibihugu biri mu ngorane mesaje ashobora guha abaturage cyangwa abanyepolitike.
Priscilla
Ambo mesaje nta yindi numva ari amahoro numva ari urukundo kuko hari urukundo haba amahoro numva abantu baba bagakwiye kwitabira gukundana kurusha ibindi wenda bitari bibasenya cyangwa se bitabazanira amahoro
so turabasengera bema cyane kandi turizera ko ibintu bizarushaho kugenda biba byiza n'Imana idufasha cyane. Ariko message nta yindi ni ugukundana, abantu bakwiye gukundana ku rukundo n'amahoro, urukundo ruza n'ibyiza kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose.
Urakoze Priscilla, urakoze nawe Viatel. Reka dufate na Manirakiza. Mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye cya mbere, nagomba kubanza kuramutsa uyu mutwarazi w'Umunyarwanda ati yambo cyane.
Muraho, muraho, amakuru yanyu.
Na neza, turashima kabisa. Turajyewe rwose no kuba tukumvise kweri, ariwe batumiye, ariwe batumuhimbaye cyane rwose.
Murakoze cyane, nanjye nishimiye kubana namwe.
Natwe ngaha mu Burundi kwaje turiko duhenewe uwo rutembera rimwe ukagira n'igitaramo ngaha i Bujumbura, ariko wati kweri ashobora duhetse rwose twese.
Ntabwo nkumvise neza, pardon, wasubiramo.
Ngo warabahebye i Bujumbura?
Oh, ntabwo nabikora. Vraiment mu Bujumbura ni icyifuzo mfite kuzaza kwataramira, kandi nageze mu karere kacu ntabwo nagenda nciye ku rugo, nawe i Bujumbura ni nk'iwacu mu rugo. So yanza nzaza vraiment kubataramira.
Ugerageza kandi wongera unaturirimbira indirimbo bashobora gusubiza hamwe Abarundi cyangwa abandi bantu bose baba baracanyemo.
Indirimbo
zubaka imitima ya bamwe bamwe, twabyifuza ko tuzitobora nazo nyine.
Urakoze Manirakiza. Reka dufate na Diomede. Diomede, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, Edigwe.
Ego, ikibazo cyawe?
Muraho kw'ijwi rya Amerika.
Turaho namwe, murakomeye i Burundi?
Turaho mu Burundi ngaha i Bujumbura. Ego, manje kuramutsa, manje gusuhuza mutumire muri kumwe ngaho.
Narakumva.
Ego, ndashaka namwibahize mutumire muri kumwe ngaho. Halo?
Baza turakumva Diomede.
Ego, jewe ndahantu bita i Bujumbura, ahantu bita kuri Sagavodo, ndashaka namwibahize nyakwa mutumire. Twebwe ino hari ahantu hashasha bita kuri Sagavodo ngaha i Bujumbura, mwebwe ga nyakubahwa muba mufise ingufu ze kugira mugendera ahantu bita kuri Sagavodo, kuko kenshi cyane ngaha.
Ariko Diomede,
muririmbe cyane, kuko natwe ino mu Burundi turabakeneye cyane rwose, kuko turabye indirimbo z'uwo muhanzi ziratunyotera kabisa, ziraturyohera cyane rwose.
Urakoze Diomede, ariko nituguha umwanya ntukajye ukoresha kwamamaza.
Halo?
Diomede, urakoze cyane. Priscilla,
akabazo ka kabiri nako.
Ngaho kabazo.
Ego, mutumire, nashaka namwibaze mutumire, mwebwe ga mutumire, mwebwe mwa ko twumvise mufise indirimbo, iyo ndirimbo mwebwe mwa mufise indirimbo zingana gute, mwa mufise nka kose zingahe mugira ino mu Burundi cyangwa iyo hanze? Murakoze.
Urakoze Priscilla, magambo makeya cyane. Indirimbo zingahe umaze gukora ibitaramo bingana gute?
Mbo indirimbo zo mbo ni nyinshi, zishobora kuba zimaze kurenga, zigeze nko mu 10 ubu ngubu nshizemo, nizo nakoreye mu Rwanda. Naho ibitaramo byo ntabwo ndatangira kubikora nk'uko nabivuze, ndi gukora kuri album yanjye ya mbere, ndifuza kuyirangiza noneho akaba ari ubu ntangira ibitaramo. Nicyo namusubiza.
Urakoze Priscilla. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone turi kumwe kandi na Ezekiel. Mwiriwe neza.
Halo, neza Edigwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yego, minagomba mutangure munda mukirize umutumire.
Arakumva.
Muraho, muraho.
Yego, yego, turi ngaha kandi turakomeye, turanda. Hanyuma nagomba kumenyesha vurema ko indirimbo ziwe tuhora tuzumva, ni ukuri ziba zituryohera cyane rwose. Nagomba kubaza ko aho yoza mu Burundi vurema natwe tukamubona tukumviriza igitaramo cyiwe, aho yoba afise umugambi wo kuzoshika ino mu Burundi, ni kuko tubwira amahoro.
Nzaza i Burundi vurema, ndabyifuza, kandi nagize mu karere ntabwo nagenda ntaciye mu Burundi, nzaza kabisa.
Urakoze Priscilla, iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya reka tubareke nanone mwumve zimwe mu ndirimbo za Princess Priscilla, indirimbo Icyombarura.
Yo kwigira nyoni nyinshi nkemera kwirwanira nabisize inyuma
Iyo ni indirimbo icyo mbarusha y'umuhanzi Princess Priscilla, akaba ari nawe mutumirwa wacu uyu munsi aho tuganira ku ntambwe ikomeye cyane yateye mu minsi ishize, aho indirimbo ye nka Paradizo yaririmbanye na Meddy yaciye agahigo mu Rwanda ko kurebwa n'abantu barenga miliyoni mu gihe gito imaze isohowe kuri YouTube. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Gilbert. Gilbert, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe uri hejuru be?
Bo, je ndi mu Burundi mu Kayanza.
Ikibazo?
Akabazo kanje nagira mbanze felicite umuririmbyi.
Arakumva?
Yego, mba mumumere mwiriwe.
Priscilla baragusuhuza.
Mumumere mwiriwe. Murakomeye rero.
Murakomeye. Amakuru yanyu.
Cyane kuri ku Imana turashima rwose, kandi indirimbo zanyu turazumva hano mu Kayanza kandi ziratunezeza cyane.
Murakoze cyane.
Ahubwo gusa akabazo kanje nagenda kwibaza, nagira nkubaze ni ryari muzoza kudutembera ngaha mu Kayanza kugira ngo mukore konsere
natwe abafanzi bawe twishime.
Nkuko nabivuze kare ntago nzi umunsi nini mu igihe n'umunsi, ariko ndabyifuza. Ni icyifuzo mfite gikomeye cyane, kandi nagize mu karere nzaca n'i Burundi ahantu vrema ntago nagina nahaciye, nzaza vrema n'ibintu nifuza cyane.
Ego, urumva gusa ni mu Kayanza ni mu Burundi muzohagereka bisa abafanzi bacu batugutegereje rwose.
Ndabikora kabisa, murakoze.
Hasigaye mugire imigisha mu byo mukora, kandi Imana ibaje imbere kabisa.
Urakoze Gilbert. Priscilla, wigeze kutubwira imwe mu mishinga ufite? Hari indirimbo warandemewe uteganya gushira hanze mu cyumweru gitaha, ariko se iyo urebye mu migambi ufite ya kure, urifuza Priscilla umeze ute?
Imigambi ya kure mfite ndinavuga ko vrema nyamukuru ni uko umuziki wacu watera imbere, ukagera ukarenga akarere kacu, ukarenga iriya soko yacu, ukaba wagira n'ahandi, ukaba wagira inaha abantu bakawumenya, bakatumenya twebwe. So nicyo nicyo numva vrema ari ikintu mfite gikomeye ku mutima. Kandi ubwo ngiye gutangira kuririmba mu zindi ndimi z'abanyamahanga, izindi ndimi wumva ndi mfite icyizere, kandi nzi ko n'ubufasha bw'Imana icyo kintu nzakigeraho.
Ese ubundi ubona umuziki nyarwanda uhagaze ute muri iki gihe?
Umuziki nyarwanda navuga ko wateye imbere, navuga ko ugeze ahantu hashimishije, uko byahuze siko biri. Ubu ngubu ukaba utunze abahanzi bawukora, ukaba abahanzi bamaze kuwitabira bawukora nk'umwuga. Navuga ko umaze kugera kure kandi ku rwego rushimishije.
Urakoze Priscilla. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni turi kumwe na Leonidas. Leonidas, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, mahoro.
Na mahoro, uri hehe?
I Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ika kwari gusa kuvuga yuko uyo muhinzi mwatumiye gusa dukunda ibikorwa byiwe, hanyuma twamutera intege mu bikorwa akora kugira ngo abandanye, hanyuma yaronka akanyaga sinzira n'ubutumbu aragenda kugira ngo aze guseremesha abana b'ubutumbu.
Urakoze cyane. Priscilla, hari ikindi kibazo ufite Leonidas?
Oya, cyari
cyo. Urakoze cyane. Priscilla, wigeze kuvuga ko uteganya gushyira hamwe indirimbo zawe ukazikoramo albume. Ese ibi ni ibintu uteganya gukora vuba?
Yego, ni projet niyo projet nshikaje ubu ngubu. Kandi izo ndirimbo zose zimaze gusohoka, zizagaragara kuri albumu n'izindi nyine nteganya gusohora mu minsi iri imbere.
Zizaba yitwa gute? Niba atariba
mbonago ubu ngubu ntago nahita mbivuga kubera ko ntago irarangira, kandi nshobora kuvuga ngo izabitwa gutyo ejo nkabihindura. Gusa ni nzabitangaza kandi mu gihe kitarambiranye.
Twavuze uburyo umuziki nyarwanda ugenda utera imbere, ariko nanone n'ikindi umuntu atakwirengagiza nuko uwo muziki cyane cyane mu bari n'abategarugori nawo umaze kuzamuka. Ese hari nk'ibibazo abakobwa cyangwa se abagore bashobora kuba bahura nabyo mu bijyanye n'ubuhanzi, cyangwa se hari ibyo wowe wigeze uhura nabyo?
Ntabwo njye ntabwo navuga ngo ntabyo nahuye nabyo ngongewe ku giti cyanjye, kuko twagize amahirwe yo kuba mu gihugu twebe, aho uburenganzira bw'umugore cyangwa umudamu bushyigikiwe, ubwisanzure busesuye. Gusa ibyo abakobwa wenda navuga mu gihe cyashize cyangwa se n'ubu ngubu wenda duhura nacyo, ni ikintu cyo kwakirwa mu mwuga w'umuziki. Navuga ko kugira ngo abantu bakwakire cyangwa se abandi bantu b'ababyeyi cyangwa abandi bantu baba bari poshi yawe, gikunze kuba ari ikintu kigoranye, ariko kikaba nacyo ari ikintu cyagiye gihinduka uko kigenda gishira. So ni ikintu gishimishije, nacyo numva gikwiye kwishimira.
ikibazo ahanini gikunze kugaragara ni ikibazo kijyanye no guhuza umuziki n'umuco, cyane cyane ahangaha bikunze kwigaragaza cyane mu ma video cyangwa se mu mashusho, aho nko muri ibi bihugu byateye imbere cyane usanga abakobwa cyangwa se abacuranzi b'abagore akenshi ubona basohora indirimbo basa nkaho bambaye ubusa, bateze imbere ubusa, ariko ugasanga societe nibyo bintu ibishaka kubona. Icyo kintu cyo guhuza umuco, imyambarire, mwebwe ntago bibagora nk'abahanzi kazi b'abanyarwanda?
Nkanjye ntago bingora, navuga ko bingora kuko nkuko wabivuze iwanyu turabahanzi kazi b'abanyarwanda, ndumanza z'umunyarwanda, uruvuga ngo mfite indangagaciro zingenga cyangwa se imyitwarire runaka ngomba kugira muri ubwo buhanzi bwanjye. So ntabwo bingora kuko nzuwo ndiwe kandi nzi ko ari inshingano zanjye kuba na preserve uwo muco, akora ibintu donke biri bidahabanye n'uwo muco wacu.
Hanyuma se wowe iyo ubonye abo bahanzi bandi bo mu bindi bihugu tuvuge nk'hano muri Amerika, wowe ubibona ute?
Mbonye mbifata nk'uko n'uburenganzira bwabo, niko njye mbibona. Nshobora kutabishima cyangwa ngo mbinenge, ariko bihabanye n'umuco wacu, niyo mpamvu tubibona wenda tukaba twabibona nk'ikibazo. Ariko nk'uko nabivuze, n'uburenganzira bwabo, mbona nta muco mbese wabo ubabuza kuba bakora icyo kintu, cyangwa se kuri bo ni ibintu biri normal. So ariko nyine mbibona nk'ibihabanye n'umuco wacu.
Urakoze, reka dufate umukunzi wa nyuma. Aaron mwiriwe? Uri hehe Aaron?
Yewe ubundi Bujumbura, neza na neza mu Ngagara.
Ikibazo?
Sise, ikibazo ni intererano.
Mu masegonda make cyane, umwanya uradushiranye.
Intererano yanjye ya mbere ni uko umuziki w'umunyarwanda cyane cyane tuwukunda gose gose gose. Hari nabwo ntabwo usanga umuziki ibintu wacu Burundi twawibagiye, ugasanga twibuka turumviriza umunyarwanda. Hanyuma ikibazo nacyo nagira mbaze uwo muhanzikazi
ndakumva
ni kijyanye n'ukuntu cyane cyane abaririmbyi b'abagore cyangwa babigeme usanga kubera iki bibagora guhitamo umugabo bibana, kenshi na kenshi usanga byakunze gushyika ugasanga yabuze umugabo uzi gusumira uwo bana. Nicyo kibazo nagomba ndabanza mubaze.
Priscilla, byarakugoye nawe?
Bwo ibyo ntabwo mbizi njyewe, kandi sintekereza ko byakugora wabonye uwo Imana yakugeneye cyangwa uwo umutima wawe washimye. Ndumva rwose bitakugora ntabwo yasu nuko njye mbibona.
Ku baririmbyi benshi cyane cyane b'abagore
mbo sinzi, numva mbonjye numva bitazangora nimbona uwo nguwo Imana yampikiyemo cyangwa se njye wowe nashimye.
Urakoze Aaron kuri icyo kibazo cyawe. Nshimire abakunzi bose baradijwe rya Amerika bagize uruhare muri kino kiganiro. Mu masegonda make cyane, Priscilla, ubutumwa ku bakunzi bawe?
Ndabashimira cyane vraiment abakunzi banjye, ntago mpema kubashima. Ndabashima kuba bakomeje kunshyigikira bari hirya no hino, abo mu karere kacu, mu gihugu cy'u Burundi, iwacu mu Rwanda, bose muri rusange n'aho baherereye hose ku isi. Ndabashimira cyane cyane mbikuye ku mutima, kandi nkaba mbararikiye gukomeza kubana nanjye, gukomeza kunshyigikira muri uru rugendo niyemeje. Ndabashimira kandi mwebwe ibyo wampaye umwanya tukaganira. Kandi ikindi nk'uko nabivuze, nkaba ndi gukora kuri album yanjye ya mbere, kandi nkaba ntagize kure. Ndararikira abantu kwitega ibintu byinshi, gukomeza kuntera ingabo mu bitugu kugira ngo
urakoze Priscilla. Natwe hano ku Ijwi rya Amerika turagira ngo tugushimire kubw'akanya waduhaye, kandi kuba igihe cyose tugukeneye witabira ibiganiro byacu. Urakoze cyane Priscilla. Murakoze namwe nshuti mwarimu duteze amatwi. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire na Fatuma Alimas Kalala wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro. Muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
Turi kumwe abifuza ko kuva nakumenya wanyibukije umudendezo tujyana umuriki izuba rirasa duhuza amaso nkana.